Black Market Records.
Brr. Hey, yo, Klama.
Mr. Nan.
This bill.
Yo, skiza sija lipa rent. Na sina kichere, leta mganazi, ongeza mchele, ha, nizime, nipunguze stress, cheza wanyika, bogi iko less. Misi mind kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Misi mind kesho, ha, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, yo, hapa tunapaa.
Skiza. Cheesy, Johu wa cheesy. Hapa tuko reggae, blues na mugithi. Ni bidi ya mziki, shweng wana dhidi. Niko busy, who did it, I did it. Ni mkisi, flani anaroga, wanaoga. Juvas niliwaosha, ni fosa, tiki si makosa. DM shweng anasema I'm awesome. Of course I gonna bestie, wanataka threesome. But yo niko na manzi ni keki. Ni queen, thick, yo jita slim. Thick, bitch, yo jita slim. This be,
yo jita slim.
Yo, missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Yo, busy, jo huwa mkisi. Kauko na biz, tuma mail na usisi. Me myself and I, wezi roll na sisi. It is what it is, ata musi unde DC. Wana hate, sina chuki, sina say. Mini mse ucheza ndogo vako kaza mini chefs. Kuna form na ivisha. Loki mini chef, muli turn blind eye. Sai mnajifanya deaf, but guess bezia, klama inafanya muna dance against all odds. Kuna watu nisikiza, die hard, coffins, watu nilikosa. Inalafu niki step on your. Yo, missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa. Missy mind kesho, ah, uniguzi bilado, Sabina nkona joy, na vitu tunafanya ni zaraha, furaha, sherehe, aire, hapa tunapaa.
Anapiga kushota, anapiga kulia, rahema hema kwa ni bebe ntaka kulia. Piga kushota, piga kulia, hema hema kwa ni bebe ntaka kulia.